aye ne true nem
nimbe nimbe na talumbe nimbe nimbe na talumbe nimbe na talumbe nimbe na talumbe. Hello mama, kumekucha vipi, hali yako? Salimie na baba, salio halitoshi ni kidogo. Na mkamwana wenu anawasalimia ila metoka kidogo. Ajana hatujaweza ongea, mana nilitoka majogo. Akibarua ndo kisha utanyasi, na chokula pia kina ukakasi. Ntakujengea hata kama ni ya nyasi, na vuta heri na siwezi vuta nyasi. Ahelo mama, 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 hata salio mama, 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 mimi mwanao mama, 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 hata salio. Ulivumilia iweje mimi jua la saa tisa? Dunia ina vingi visa, kinishinda ulisema niende kwenye misa. O masikini kipenzi changu, unashindwa jivunia. Enzi za utoto wangu, niliahidi nitakujengea. Ulishinda njami na shibe, achana nguo zako mini tinge, hospitali hadi kilinge, mladi afya ni marike. Mama mama,
oh mama,
mama mama,
nakupenda sana.
Mama mama,
oh mama,
I love you. Salio mama, 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 mimi mwanao mama,
alisi
mama, mama, pata salio mama, 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 mama,
then I miss you my family.